tick. Tick. Kauna pumua weka tick. Tick. Ah, ni dope, dopa. Naitwa Jabidi so hapa naogopa. Nimeshinda nikwe show gospel ni show stopa. Kama hii ni moto na ni bomb, bomba. Kauna kubali weka kidole cha gumba. Ishara uko na mibompa to bompa. Nimesikia msia kiongelea highness. Word inaniweka high kushinda chupa. Mana mi no beg for your bread apana suta. Bidi me a blessed man apana kupa. Wanasema muziki ni dawa mana doctor. So biti ki drop bidi na sifu proper. Na kau nasikia hii weni wako prosper. So weka tick. Confirm na mimi weka tick. Kau napumua weka tick. Amekuwa msha weka tick. Energy ni fiti tick. 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 Naiza smile tick. Asante. Skia. Biti ki drop mwili ina respond. With the immediate effect akuna kupostpone. Mani kuzitoka akuna kudisturb. Nakawe ni water freshman keep a distance. Johi nimba ya ki design. Tawashika mbaka 2029. Bado vibada dan wala dem combine. Biti nani ita man you can't deny. Now blessing in a flow like a river Nile. Me not afraid to say that Jesus you are mine. Niko na big man no man na Jedi. Weka tika uneza Ford ku smile. So weka tick. Tick. Confirm na mimi weka tick. Tick. Kauna pumua weka tick. Tick. Amekuwa msha weka tick. Tick. Energy ni fiti tick. 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 Naiza smile tick.